Bale bantsi ba itse sentle gore morwa o tlile go nnela ruri mona.
It's a boy, it's a puppy.
You're not instrumental.
Letsatsi la botsalwa ga morwa le tlhabile. Barati ba mmino wa me ba thabile. Bana ba le ba ba nfoileng ba swabile. Go tsalwa kgosi. Go tsalwa kgosi, go tsalwa kgosi, go tsalwa kgosi mogaka, morwa a le esi. Go tsalwa kgosi, go tsalwa kgosi, go tsalwa kgosi mogaka, morwa a le esi.
Ke rumile ke bagolo gore ke tle ke tlolefa story. Khomo di setse di phile sejiso la ke morwa setsatletse lebaleng.
Ka tseba le ntho ile ka moo ka moo.
Oh no no.
Ke tono fule di sloto la ntlo ya moo.
Aishi.
Ke tserekile wa Setswana hape o leka go bina kosana. Ba re ba download a hit ya hang hape ke tshwere selepanda cup. Moragi yo. Politisetsa pholoswa moragi yo
tsere trege tsa kae
somepedi.
Go tsalwa kgosi mogaka morwa a le esi. Go tsalwa kgosi go tsalwa kgosi go tsalwa kgosi mogaka morwa a le esi.
Ka se ya tlhabi I mean I'm dropping many heat, listen to my race fire. Like in Kelly, I'm dropping many hits, you go for me. Hagi Dali, if you tryna mess with me, I will scratch up. Okay, got no man no, I came for my classic, I sharp I know.
Ke morota la mino tompelum.
Ke letse ke sa robale mabane.
Ke letse ke ngwala di verse.
Go tsalwa kgosi, go tsalwa kgosi, go tsalwa kgosi, morwa a le esi. Go tsalwa kgosi, go tsalwa kgosi, go tsalwa kgosi, morwa a le esi.
Josie got
in. I'm in the Big D studio. It's a Big D studio.
Morwa a le esi.
It's a boy, crazy Koopa Baby.